Onye fole odu nudu mili Manu mogo Ejine nani ime logo bago ewe bani mofia nu Wesini ima ne mezi ogo Maka nu mogo Ifu yade meni yao Mebo igabao No lisana kubo no Oga maka ma moye me logo malogo
Oga maka moye me logo malo
Oye me logo malo
Oga maka moye me logo malo
Omogo giga banilu
Oga maka moye me logo malo
Anu me logo malo
Oga maka moye me logo malo
Oye me logo chitogo
Oga maka moye me logo malo Oga maka moye me logo malo
Oga di mande kuwa Omogo melo gabanilu Omogo melo gabanilu Ejine nani melo gobo ogo ibani mofia Weju ni jamezi ogo Nezi enu node roma Melo ogo igabanilu Fage kunu Makanda se bakute Ndona nanda fongwano Kapi fe fage kunu Naka sim 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 Kwo 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 Yabi le fana luno bodo Ogala nyenye luno bwenye kano Undi asila sebanu Doni nye goko wenale akalaka ya Ifuso nye niye me logo no Otualize wepopo nye me logo nyo kwego no Omogo Ege nife fage kuo Ebele mu nebenu Kamogo mgebu mu Obwanu me logo no Ogo mebu nenenu wamu Ogo mebu nenenu wamu Ifulongo no di mpano
Oga maka moye me logo malo
Oye me logo malo
Oga maka moye me logo malo
Omogo giga banilu
Oga maka moye me logo malo
Anu me logo malo
Oga maka moye me logo malo
Oye me logo chitogo
Oga maka moye me logo malo Oga maka moye me logo malo
Ogo di mande kuwa
Oga maka moye me logo malo
egwu mụ ganye zụta ndị na-emelụ m ọgọ n'egwu. Ndị ọma ji bilinụ, ndị fe mụ na-adị mmanụ, ọkpụnụ ka na-akpọnụ. Akeke na-enu dikenụ, omebe ọzọ na ọ ga-emekalị. Eke n'ogbulu ọkụkọ n'ofe fi na ọ ga-egwu. Onye hụtalụ ji ya, ọrụ ihe ka ọ na-akpọ dị ji, ụnụ ka na-akpọnụ. Kanjebenu Tọki, kanje zụta ezi oyi m na Istanbul Tọki, ka m bụ egwu mụ na-abatanụ. Ọ bụ onye ka mụ na-ekwudonụ? Prisifeyi Chukwu Kristi na eze ka mụ na-ekwudonụ. Onye ọma dị m nsọnụ, oyi mụ na-ekwu ekeneyi. EIC n'ụga, kedu maka ezi ogoli? Princess Maureen Oluomeze, ada dị ọrụ ọma n'ịga dị nụ. Ejebe na wari, ka nje zute ezi oyi mụ. Chief ka anaghị eze ide CEO, onye ọma ka n'eze Attractive Global Ventures awari. Ojibidi Matilale Mogo, kedu maka Prince Chibuzo Adimora, ara na-azụ nwa wan na Kano, onye ọma baronu Eze Chinedu Junior n'ụga, nwata kwosi aka CEO Obisin International Company, aka na Totais and Building Materials na Kano. Kedu maka Prince Obiora Michael Dike, gina Loloi, Engineer Mrs. Amarachi Augustina Dike, CEO Dikmobis Link International Limited Ndoma, Oji Building Materials Emogo, Chairman Oga Future Hope Committee of Friends na Lagos State, Kenelu Mu Oga Future Hope Committee of Friends, Oga Future Hope Nekene Munu, Ndoma Nunu Di Musonu, Obos Aga Hopa Aga Holilia, Onye Nwelu Chega Roti Fenne Kuo, Amoni Nekene Unu. Kanje Zuto Ima Odogu Nemelu Mogo Deku, Prince Chukwu Gozie Ume, onye ọma Gotesi, onye ọma Nuga Gotesi Nigade. Ebe a na-echenji ego, foreign exchange, ogbu efi nne Yelugo na egwu Mekene yo. Kedu maka Loloi? Princess Lillian Chukwu Gozie Ume, Asa Gotes Osodi Emaku Nonumu Kenelio, Egwu Mekeneyo Prince Stanley Uche Chukwu Phillips, Onye Ọma Mgbe Nọkịtị Anenwe Anuli, Echebozo American Igadi, CEO Redestiny Mabos Ndioma, Kenelu Mulolai, Princess Mary Chidimma Phillips, Osodi Emako Nwanyoma, Ojibeta Elandi ka nje zụta oyi mụ. Prince Chukwu Emeka Mbadụgha, Ezomogo Nuga, Emi Mikado, Memba Elders Club of Thailand, Odogwu Nina Tokwe Ndocha, Onye Ọma Bilio, Ambulegwu Naba Obodo Mụ Ibu Ukwu Ka Mụ Na-abata, Ya Nkene Nwanne Nke Munu, Ogbu Efi Chus P Anyakọra, Oji mote mogo one Ibuku Opato zoro la one Mkenda gwata Nita likeno CEO Juice Links International Limited and their man. Executive member Anambra State Association Italy. Kerimaka Chief Arize Ike Dinobi Arizona na Holland Onyomani de Mumma Odogwe Jide Bubeni Buku Director Arizona International Limited. Executive member Cadme Friends Club na Holland Kenelo Mulolo Iho Ujumwa Ike Dinobi Nonu Meke Nonu Ifu Longo Nodi Mpanu
Ogamaka Monye Melogo Malu
Onye Melogo Malu
Ogamaka Monye Melogo Malu
Omogo Giga Banilu
Ogamaka Monye Melogo Malu
Anu Melogo Malu
Ogamaka Monye Melogo Malu
Onye Melogo Chetogo
Ogamaka Monye Melogo Malu Ogamaka Monye Melogo Malu
Ogodi Maneko Wa
Ogamaka Monye
Kenelo Mulolo Gio Lola de Guajala Mrs. Jesus Priska Ike Nonumu Kenelio Chief Ugo Chukwa Kune Adureje Ugo Benzine Sinifito Nyoman CEO Nivita Sea Companies Nigeria Limited. Nameke na yo. Conrad Nnamdi Agba. Oyi ofoyi Oga Kisi Eje. Odogwu Nwelo Obi Sali Sali. Saint Vincent de Paul. Natis. Onyoma Nonu Meke na yo. Kedimaka Chief Ifeanyi Chukwu Damion Ezanyim. Lenze Noga Anna Boyi Sebe Ogalanya Mwelobi Sali Sali Ofulu Mwobwe Nanya Amonye Kenei Prince Ebele Chuku Madewese Ogwe Fizu Loro Ono Nezi Nivite Kififa Nyumene Onyomane De Mama Schoolboy Noga Kedimaka Chief POC Obala Mili Nezulora Nogao Onyomane De Mama Chief Elo Chuku Awa Akajugo Noga Elo Silo Nisobili Chief Chuku Di Oti Weti Nende Mama Ngige Bachileji Oti White General Onyoma Noga Chief Donatus Onye Chefuna Eji Don Ome Yirinonu Mekene Onyoma Noga amoni neke na yi. Prince Emmanuel onye melukwe. Diamande mede me foundation nigga ni. Oyima, ebu meke na yo ezoyimu. Chief, Chibuzo, Obali bekwe. Si Japan no dogunu, eza kona Japan. Akomusi na mili isi mila da tata. Ona prodike ma wanoga. Onyo mana marine. Na river state kino na bambo. Omo na wazaku apoloki seje. Imo state. Honorable Chima Judu Ibagwa. CEO Chimako Marine Global Concept. Kenelo Mololo Inu Uchechi Stanley Ibagwa. Ezo gole Ebumekene yo. Ebumekene yo Prince Jokume Mpompo SH. Ebane change egonu Oyemoni Sobili. Kalolo yi Princess Lilian Chijokume Egumeke nunu Egumeke neyo Chief Chidebeli Femeje President Agric Market na Lagos State Onwane Tieti Nogao Odogwa den Egumeke neyi Chilahi gabani na chuku kwe nazo. Eje bena buja kanjezu tezo imu. Mistugo chukweze. CEO. Ugolasin Interior Limited in Dioma. The last in all kinds of furnitures. Kenelo mulologi. Mrs. Faith. Chinezalem Eze. Osode ma kodalo. Unde ne gwogwe, unde ne mogo, afa ma fa kale la kale. Ofuna golofa ogunogondo na lisike Ogunwa megunu Oga balunu Ndoma ne mogo
Oga maka monye melogo malu. Oga maka monye melogo malu.
Aka ne moga gadinu.
Oga maka monye melogo malu.
Oga maga ibu mune nuwa
no. Oga maga monye melogo malu.
Oga maga ma.
Oga maga
monye
melogo malu.
Oga maga monye
melogo malu.
Oga maga monye melogo malu. Oye mune bago.